xaafadaha Wadajir iyo Waaberi ee magaalada Baydhabo ayaa laga bilaabay dhismaha wadadii saddexaad oo laga hirgelinayo, taasoo ah interlog. Dhismaha wadooyinkan ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka Koonfur Galbeed iyo shacabka magaalada Baydhabo. Cabdullaahi Cali Watiin, gudoomiyaha magaalada Baydhabo, ayaa ka warramaya ahmiyadda wadooyinkan ay u leeyihiin bulshada.
Magaalada meel kasoo dhameeyay horumar badan, iyo meel kasoo oon badan, wadooyin la dhisow iyo suuqyo badan la dhisow iyo meelaha naqshadeynta magaalada iyo meel dhinaca biyaha, marka sheekooyin badan oo meel dareeran oo meel horumarka meel boo dareeran dabaan wadooyinka meel iska keenan hano laamiyaal iyo hano meel boo oo interlog ama cobblestone lankasow oo meel rais magaalada meel boo la dhexmaryahay ama meel rais magaalada banaanshe meel boo la dhisaay meelaha meel boo barakacaysha deganyihin dabaan hang interlog may buu ilaa 2000 km ya dereen laamidin may buu wajigkooda wajig la maamayn dereen may buu 2000 km bar may buu yaayoon dereen haddana kulli shumay raayse phase 1 phase 2 ya may buu yelin sisin badar gaasin interloga dhowr wadi la ka bilaabay oo dhinaca may buu oo hanaan tuwe oo haddana may buu ya jaran haddana insha Allah maro meel dhigi doono dhowr wadi may buu dhinaca may raayso oo ADC may booqan ka dhisan doona iyo wada karmay booyaan oo horumar doona saldhigga magaalada Baydhabo ilaa saldhigga wiilada magaalada Baydhabo xaafadda Hoodaag marays gal doonto iyo dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo mudane madaxweyne Baasiis madaxweynkii marka sadartii walaalasto may barkamay qaybii qaadaan may booqan kobinta dhaqaalaha magaalada Baydhabo shaqo abuurka dadka may booqan ku nool buildkan Baydhabo ama barakacayaal haadeen ama meel rais dadka may booqan magaalada may booqan dadka deganay may booqan magaalada dhalinyarada may booqan kulli shumay rais shaqaabuur may booqan yaa may booqan yaa ka helayaan
qaar ka mid ah bulshada magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyay dhismaha wadooyinkan
oo jid oonaytay dhaban ahay horta bajay raj malku lahayn rajay bajay mahagalaan ana taa aragaas ganacsi yar oo siilad yar in ku furan tan yeedii hayti garab walka sheen bajay ma ogolaadan alxamdulillaah tan naftir shoo ba dhara soo hayba hasa sahmiyo haan kooyo haayan marka ana tamay dareemay jidka hadii aanu furum inoona fursad weyn qaar yiin ya laakiin hatta sida una rajo hayna jidka naftirkiis ba caafimaad ma leeyo hayna may weeli meel uu olesni lahayd ba fulas fudaysa tahnin galo hay wax barashada ahato u la dibato meel dheer walka seeda lahayn ama se bilaanti sidaad sheegtay oo caafimaad ahato fool ahato hadda rajadan alxamdulillaah ee